banana na na. Ewo wo wo wo. A banana na na. Ewo wo wo wo. In Pokotland, we should look for solution to stop all the child marriages in Pokotland. My sister as well as your daughter still has a lot to learn before getting married. She's not ready to become a parent. She needs enough time for education. All the child marriages brings complications. Our elders and our parents, we should look for solution for this thing. Our elders and our parents, we should look for solution. Tarifa, urumaya mepotea dunia kabisa. Wanaume wakubwa wanaoa wadogo, wadogo wanataka kuoleka mapema. Ni dhambi, dhambi, dhambi kabisa. Bila masomo hauna maisha mbele. Utateswa baada ya kuzaa milele. Utatamani kurudi nyuma. Maisha yanakusukuma twende mbele. Na tena mbele ni kubaya sana, kuna moto. Tuwe wavumilivu tukiwa wadogo. Tufikirie sana heshima na masomo.
Sasnenyete mranje. Dope kwa munge jo munge kukensham. Ne akne ne nyete mranje. Opte na munge kusoman. Ne sasne nyete mranje. Dope kwa munge jo munge kukensham. Ne akne ne nyete.
Sas nyoti anya wei tetene nyimondo ngu. Nyoma nanka kengsia ketena school. Luku momba tia ketena school. Ngarokai katangu jile ucho mangatenye jile masoma. Jile ucho pakatina jile masoma. Mewuta mondangu, mewita mondangu. Lo kengsi la well kama inyopa nenya. Sasi nyopa nenya ketena monung school. Taku ngaraket ketena tipicho school. Chane chode paitogu chopa katina ketena school.
Sasi nenyete mranje dope kwa munge jo munge.
It's a Mozerox, the extinguisher.
Loka. Yeah. JJM. Supremacy sounds. Barus. Yeah. We have to tell them this.